ZMusicAfrica.com.
Samaja,
James J.
Number one favorite rapper.
Respect.
And your son,
James Junior is here.
Music.
And you,
your main man.
Never give up. If I give up, think of 47 beady. When it's choker, but that is aine. Nekana kana mlungu mwende naine. Ameno mafupa mweba chinkandimwe. If I give up, think of 47 beady. When it's choker, but that is aine. Nekana kana mlungu mwende naine. Mujalo chango mweba ndila ndimwe. Ati nizaka piva paku jesavana. Dine mwamuna netipo paku vea. Ama chushi panondina yomi njapendwa. Ungala mwamuna nkukosa nchinja agenda. Kovala vasira nigule kokajini. Then I realize na mange sisi jeni. Vamai kumunzi nao waliza pofoni. Mwana wanga nikumbuke konje kotiboni. Aga pressure, pressure, pressure na kwa pressure. Kuli brenda nikumbuka chenga vakosa. Nitumine kozali niguleko tumagosa. Gani liba tuja mamuna anakaso. Sini kambache ya tinipita muvaso. Life ya mamuna mtu wanga ni kulimba. Jizmova nafuno mupeza na kunyimba. Apa hize wano vetili na oba kemba. Inspiration kuma youthi ya Muzambia. Sini zaleka ntulu kusha mpaka nkafe. Kikadiele koma breakfast pa cafe. Tina Mariu G, Muchalongaba George. Wewa matifaka fast food na pamozi. Kusiache mapresha yao notenga boyatu. Mulungu ni dali sirenko ni wachikata. Na babe palo pali vose veba kata. Muipange city kapata kuchipata. If I give up tenga puti seba mbili. Kweni choka kwa dali na ine. Nekana kana mlungu mwende na ine. Ameno mafupa mweba chinka ndimwe. If I give up tenga puti seba mbili. Kweni choka kwa dali na ine. Nekana kana mlungu mwende na ine. Mujalo chankondo mweba ndila ndimwe.
Njine weba chetekelo kanifunsa. Na dream kukula vision mungani Mufasa. Mungani chofunti ya daily ndine pepa chesa. Nipiri kisha viloto ndine dream chesa. Stop me if you can bro. Ngandi oko send the valleys of death. Hapa niende anavalesa. That's why I never give up uku. Bama diali laine. No wanda mweni pita siyama luka mabine ya kipitzale. Sini mafuna no buloka. I mean it. Bama nipampamo kweni machoka. Posa kila sini ziwa koendia munga njoka. Kazuwa kazasani kaolombula ilo kaje ah. Going in no mantia. Vikale jikupaka ni va president satia. Noka pokola biti ili yonze tikatia. I salute yungati datia waikatia.
If I give up tinga puti seba mbili. Kweni choka kwa dali na ine. Nekana kana mlungu mwende na ine. Ameno mafupa mweba chinka ndimwe. If I give up tinga puti seba mbili. Kweni choka, badali na ine. Nekana kana mungu mwende na ine. Mujalo chankondo mweba ndila ndimwe. Iku konke suwa kwe uyenda. Mwezi ukusani kile pa kubwela. Ukabwele na chikombe osa sobela. Usiwa mai wako waku pemperela. I do this for my hood and my people back home. So giving up is never an option. Nifuna ii music ikajeseba na makamaka. Nikapange ko proud wa chibata. Kalesa sinabwele mushe chino jaka. Muzae so pepe kapatisi musakata. Chichetekero chawa gai chiri muli ine. Chasumine ukuwa fie fifine. I'm the fourth born in the family of six. Five dudes, one girl, my parents separated. My family victory raised on my shoulders. Chima futoreka mutima uli go. Go go. If ya kunenu gift.
Respect.
Sam Karatika. Gavin the comedian Gilbert Sims. Anna Mwanza. A Franklin Mavlana.
Your main.
Chanda the promoter. Amarandan Juza. Major Kero Beats. Yota Masa Isia. Yeah, yeah, yeah. Uh-huh. Making history. We never give up.
Yo, Mabel.
Yeah, yeah, yeah.
Drop the beat, nigga.